sithanda sami ngixolele angalondile. Injongo yami nawe sithanda sami Tell her, Bezulu, Mentamanganga.